want out. Natalia's music sounds.
Fedwalk.com.
It's a business program.
Now I'm off with finishing this big boy. No more I show up in business. Fuck!
Nova Kongelisha, Ava Nova Bobaya, Wapwilwe Tawakwete Paya, Usaba Wewe Kalaba, this time Ute Tushe Kalaba.
Nafi Mfrika Mami Weno Na Reverse, Iyo Beauty Wala Mupesi, Kutina Waka Bossi Aka Nono, after that Nkusende Nkutuwale Na Kunderi.
Yelele Mama,
Kunderi.
Yelele Mama,
ha.
Nova Kongelisha, Ava Nova Bobaya, Wapwilwe Tawakwete Paya, Usaba Wewe Kalaba, this time Ute Tushe Kalaba.
Nafi Mfrika Mami Weno Na Reverse, Iyo Beauty Wala Mupesi, Kutina Waka Bossi Aka Nono, after that Nkusende Nkutuwale Na Kunderi.
Yelele Mama,
Kunderi.
Yelele Mama,
This time Ute Tushe Kalaba.
Nafi Mfrika Mami Weno Na Reverse, Iyo Beauty Wala Mupesi, Kutina Waka Bossi Aka Nono, after that Nkusende Nkutuwale Na Kunderi.
Yelele Mama,
Kunderi.
Yelele Mama,
ha.
Nova Kongelisha, Ava Nova Bobaya, Wapwilwe Tawakwete Paya, Usaba Wewe Kalaba, this time Ute Tushe Kalaba.
Nafi Mfrika Mami Weno Na Reverse, Iyo Beauty Wala Mupesi, Kutina Waka Bossi Aka Nono, after that Nkusende Nkutuwale Na Kunderi.
Yelele Mama,
Kunderi.
Yelele Mama,
ha.
Natalia's music sounds.